Musumge yaraje azira mishusho y'umuntu abano munda y'umubyeyi woni Maria amaramo amezi cyenda avuka nk'abandi uko bavuka akura nk'abandi uko bakura uwo ni ngiri ngiro y'abatuye isi yose
ijuru wabaye inama yo gucungura umuntu ubwo ikiremwa muntu kigiye kurimbuka nuko umwana w'imana aritanga kuza abe igitambo cy'isi yose turonka ubugingo n'umunyambabazi nyinshi yuzuye urukundo rwinshi yaduhaye agakiza kubuntu kugemera wese nijoro wabaye inama yo gucungura umuntu ubwo ikiremwa muntu kigiye kurimbuka nuko umwana w'imana aritanga kuza abe igitambo cy'isi yose turonka ubugingo n'umunyambabazi nyinshi yuzuye urukundo rwinshi yaduhaye agakiza kubuntu kugemera wese
maboko y'umubyeyi Yosefu amwigisha imirimo isanzwe kuko yari umubaji yarangwaga no kwitonda kwinshi ikinyabupfura inyangamugayo yuzuye ubwenge afite umugambi umwe rukumbi wo kutwereka inzira nziza
ijoro wabaye inama yo gucungura umuntu ubwo ikiremwa muntu kigiye kurimbuka nuko umwana w'imana aritanga kuza abe igitambo cy'isi yose turonka ubugingo n'umunyambabazi nyinshi yuzuye urukundo rwinshi yaduhaye agakiza kubuntu kugemera wese nijoro wabaye inama yo gucungura umuntu ubwo ikiremwa muntu kigiye kurimbuka nuko umwana w'imana aritanga kuza abe igitambo cy'isi yose turonka ubugingo n'umunyambabazi nyinshi yuzuye urukundo rwinshi yaduhaye agakiza kubuntu kugemera wese
jambo yahozeho ni nawe waremye isi nawe muremyi wa twese umugenga w'ibintu byose yaje ku isi isi iramwanga ahinduka umwanzi afite ububasha bwo gukiza isi bageze igihe baranamica abe igitambo cy'isi yose
ijoro wabaye inama yo gucungura umuntu ubwo ikiremwa muntu kigiye kurimbuka nuko umwana w'imana aritanga kuza abe igitambo cy'isi yose turonka ubugingo no mwenye babazi nyishi yuzu urukundo rwishi yaduha yagakiza kubuntu kujemera wese bijuru wabaye inama yo gucungura umuntu ukwikirema muntu kigiye kurimbuka nuko umwana w'imana aritanga kuza abigitambo cy'isi yose turo mu bugingo n'umunye mbabazi nyinshi yuzuye urukundo rwinshi yaduhaye agakiza kubuntu kugemera wese n'umunye mbabazi nyinshi yuzuye urukundo rwinshi yaduhaye agakiza kubuntu kugemera wese n'umunye mbabazi nyinshi yuzuye urukundo rwinshi yaduhaye agakiza kubuntu kugemera wese.